alobi amana.
Sale no wa na na so na ku
n'azụ abịa mobilization ka ọ na-enyere enye ụmụ nwanyị ndị diva nwụrụ anwụ jombo na-enyere ha aka ọ na-elekọta ọfụma. Kedu maka ụmụ ikolobịa ụmụakwụwa abịa ndị chọrọ ịgba mbọ ọbụla ndị chọrọ ịgba mbọ n'elu ụwa anyị ịbịakwute jombo ọ na-enyere ha aka ịkpasibe mma ike ịbụlụ mmadụ mana ofufe ka jombo kpọlasịa midiokiriti alezinesio ya ime niile ndị ọ na-emere obodo ya ga-ejiwe jee echichi ofu nwa ngwa eji kpala na-efi abịrịba feson ọdafịọ abịrịba feson abịrịba feson ogbenye ma lọbịa ma na akwa iwe chilie ewu ohu agbanwe dịka izu agbagharịa ya ka izizi nọ hafịa jomodogwu dị kalịla akalị your success in business is remarkable you are the chairman CEO supply group of companies yodogwu ị bịa na supply group of companies yo ibe dị n'imia nọ kalịla akalị Subline Hotels Limited, Subline Star Pharmaceutical Company, and Jumbo Pack Your Tomobiles. Odogwune kalela kale ti fulo gi nanya. Onye ti ne mele fe kone mele fe. Jumbo ne go gi abaga fonwo. Ezoku ne go gi no kulo go no go. Onye go nyameli ti agosi obodo iyo. You're a blessing to humanity. Ufodu patale go ibo ne no wa. Anande no faso na fanata fofo ne no wa. You open the foundation just to help your people. Pakinwe lo bichubu. Hey. Some of the foundation schemes. Number one, Kevin Jumbo Foundation for Education and Advancement Scheme. Number two, Kevin Jumbo Foundation, free medical scheme for the sick young. Number three, Kevin Jumbo Foundation for women empowerment and children protection. Number four, Kevin Jumbo Foundation for community development projects. Ojocha ni mwele mwe, odogwu. Apelulu project yo, agara agara, just to help humanity. So many road you can flag it off. Abereba, get a gun, call on Akoko. The construction of Abereba weekly market. Nafia kwa, obonye mele mwe. You need a big community civil center and hall at the NDLM Boomers. so abereba obonya na na ya na construction of undiarem link road with solar power street light yo obonya obonya na na ya na electrification of abereba a half a central road with solar power street light a valid palliative food items you during COVID-19 money malaria provision of COVID-19 personal protection equipment to health centers double give butelie buta magandi kegio Calvin Jumbo Foundation was it for a competition then over to support talent, to support musicians again and now on your money so Lucy Chukwu Gozie Madu Kentia Kale on your singa Jide Koji Mano Jivoma Kevin Jide Wakidio yeah 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 Speaker of Abia House of Assembly, Jumbo Nakanagia, Ikuguama, Ikugubia Ilimu,
Ikuguama Nabia,
Jundu, Kanalamu Lady Grace, you dancing. One in Oka Pibia, one of Ahafia, one in Akali Libia, Amekane, Lady Grace, Nebumbo. Hey, why you give me
why you give
me less mascot to if I could rule on one of you when on your turn about Macana, wherever don't go like an Babylonia. I could rule on it, you saw. I'm not going to be able to do that. di na Nigeria. Waki biye wana fabiri ba.
Waki biye wana fabiri ba.
Obelagu one of his alamba. I believe a son. Open your mouth, open your mouth. Calesio,